abu bamishi munyanja tukagira ubwoba mukanya gato nko guhumbya imana yacigatabara iregu kuboko kw'imana ndakokwa ese nshuti yanjye ugutwi kwayo kuracyumva abayi takambira bose nta muntu wakoreye imana ngo yikorere amaboko kandi nta n'uwo yitabaje igeze itera umugongo imana yacu ni urukundo yitaye ku kiremwa muntu yashoboka yuko kurira kwarari n'umuntu nijoro ariko ejo mu gitondo impundu gacya zikavuka nta muntu wakoreye imana ngo yikorere amaboko kandi nta n'uwo yitabaje igeze itera umugongo imana yacu ni urukundo yitaye ku kiremwa muntu yashoboka yuko kurira kwarari n'umuntu nijoro ariko ejo mu gitondo impundu gacya zikavuka Danieli umuntu w'imana bahimbye ibinyoma byinshi bashaka kw'intare zimurya imana iramutabara aho kugira ngo zimurye ahubwo ziramufubika umwanzi agucira kombo imana igucira kanzu nta muntu wakoreye imana ngo yikorere amaboko kandi nta n'uwo yitabaje igeze itera umugongo imana yacu ni urukundo yitaye ku kiremwa muntu yashoboka yuko kurira kwarari n'umuntu nijoro ariko ejo mu gitondo impundu gacya zikavuka nta muntu wakoreye imana ngo yikorere amaboko kandi nta n'uwo yitabaje igeze itera umugongo imana yacu ni urukundo yitaye ku kiremwa muntu yashoboka yuko kurira kwarari n'umuntu nijoro ariko ejo mu gitondo impundu gacya zikavuka Simaburuhishe ibije nageze ari byinshi mureke dufate icyemezo cyo kutazasubira inyuma dufite byiringiro yuko ejo hacu hazaba heza nta mpamvu yo kugira ubwoba tugume mu masezerano nta muntu wakoreye imana ngo yikorere amaboko kandi nta n'uwo yitabaje igeze itera umugongo imana yacu ni urukundo yitaye ku kiremwa muntu yashoboka yuko kurira kwarari n'umuntu nijoro ariko ejo mu gitondo impundu gacya zikavuka nta muntu wakoreye imana ngo yikorere amaboko kandi nta n'uwo yitabaje igeze itera umugongo imana yacu ni urukundo yitaye ku kiremwa muntu yashoboka yuko kurira kwarari n'umuntu nijoro ariko ejo mu gitondo impundu gacya zikavuka nta muntu wakoreye imana ngo yikorere amaboko kandi nta n'uwo yitabaje igeze itera umugongo imana yacu ni urukundo yitaye ku kiremwa muntu yashoboka yuko kurira kwarari n'umuntu nijoro ariko ejo mu gitondo impundu gacya zikavuka